for the Viva Riva. Uh-huh. Pity boy. Hii ni yao tena. Au vipi, eh? Yes. Mason. Let's go, okay?
Wendo wangu mamu na kumisi kadevai. Poke gasa ramoni na kusabai. Umelelaje, umeamkaje. Umeshindaje vipi hali yako aje. Niki kusabai na pendo na troublesome. Una makupu we mamu ya resa ramu. So mamu, twendo kwa wazazi wangu. Mina hamu, niwambie wendo wangu. Chenda chema, mina wetu pendane. Tufanye mema, baada etu oane. Mungu kipenda, mina wetu sigombane. Tujijeliwa aina wato tutuzaane. Mini simba, ira mpure mbe. Mbele yako, mina imba, yote hii sababu yako. Wanifanye, peke yangu niwe wako. Nipe tamtam, janje zeri ya wanzako. Hise kari sina kuja pale ukelea. Belidi kali rina zonga hisia na stia. Kitandani na kuike tana tibulia. Na we bila shaka wito wango na getekea. Hise kari sina kuja pale ukelea. Belidi kali rina zonga hisia na stia. Kitandani na kuike tana tibulia. Na we bila shaka wito wango na getekea.
Wacha wasimima, kama wako na chichima. Jana watasema siku watadhuru wengine usogope. Wacha waseme la 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 la.
Shoti mzuri mrembo kulo kamerika. Upeni mbaya skendo chafu kadhawika. Tepe zako nyendo zako zinda nipe bra. Na kupeza bwari kisi pokea. Weso waku wizo ya vigwe cha mpira re. Kuna nyingi sifo mefunzo kungwa kare. Kitandani so msiba yani shere shere. Una mingi michezo mixa vigere gere. Ah baby waku wacho rare. Una tapia njema tene zenja ware. Jo home ni kubembeleze. Pidi bwai kisopi ni kupinge zez. Tupendane turindane kama jicho na kope. Wampe wanafiki wasisho boke. Please mbawi kusi ondoke. Be flip kiwa nami kusi agope. Kwako mi mtoto mili waze. Nikiguri kazi ni joni kande kande. Nani kaongea usi waze. Hayo mengine wachie wapambe. Na nani nani no. Akiri unavurugo kine seshe kiuno. You my beauty special. Kwako ni medata nando hapo mwisho.
Wacha wasimima kama wako na chichima. Jana watasima siku watadhuru.
Selector, Prince to the sex, brother man. It's it for the V for Riva. Do me lambegu. Pity boy. Hini out tena. Out vip, yeah. Yes. Listen. Tende, Mavinanda. Let's go. Okay? Yes. Alright. Safi sana. Sante.
Can you get it back in Tanzania?
Hala.
Boa.
Tabata.
Save me, man.